yande sapo e jedde min ta chapan tati do galle nyeme studio kalangu habaru je fulfulde kor jawone e modon sembe kibaruji men hande en kala hala hono dental syndicaji lumobe leydi niger kojobe arno yar yasi en wadde le leydi enda be nati e murter golle ko balle didi no hawti du ko na fawarje himbe wadobe transitaire enoni enna ko dum sabbi dum do leydi niger se alla moy jabini wadam balle tati duro no wadde duro entertain ko tolak dum won leede cediawo kawon ko hawrta enda fuddata na jangol ko watta durwobe chapande jeddon juube leede sappo e nay jayaade leede cediawo kay won ko hawrdo enda dodo en pama no sigilo on no yara yewtere men pinna hande studio kalangu yara en region enda mo tawa nokkuto wendu mawdu won ton tabalak no won na beba faana torra nangobe liddi kanyu e remobe deme cied min sumana amadou won ko nyallinto on jammindo ko hokkoton kabaruji di enda ni dengal fulfulde gofu e puddere ndedo andinore ko lati du hono hippitere na mbi tejo lawol ka wadde hakkunde ingale agadez dundu ko nda wadana ni hono yande jetati min ta chapan tati don endan woni ko fawar jondu hono yerno gendarmerie haliri be kolli wiide ni hono himbe wombe der mobilaje no bitto law mu en kay wono ko fotti himbe wobbe ko watto nayo wombe do moteje jogibe malfaji kaborde konu den non wono ko ben don hinino fida e mobilaje di tawa amadu konna ni hon neddo goton tawa e mobil ngena sogerno fidi e mabbe henni goddo mabbe tata be todu konan dugi si doggi dilli yoppi ono fawarje hipiternde enda non ni ele kibaruji di fawarje ndu konna ni no tawa hono yerno birnomi murtere hono bi en lumo be leydi Niger syndicat mo kay won ko noddi be bi wadde balli di tay lumo ngo enda mabbitaka subaka hande ko puddindo en galle nyame lum mango nene ne kay ko nam be bi ko saabi ko be ngade murtere de woni hono dero goddon we facture certifié ka won derol sa sodi ngo ngadante da ko keda hollude ke a sodi ardenda dero ngo nodo ko yobente gon nene dun saabe bi dun do kay no woni hen no woni hen fa hande ko na itte jangal ko no deke e fawar jondu ko nan ni tawa hon himbe wadobe bitigaay naadu ko na wadobe kulle mu en sotta e do gudoroji kanye baggol lumoji di endam dum fuli doggu dara majjum Alhaji Abdullahi Hassan mbietedo Dudu kanyum woni horejo fawar jondu ko nanni hono gollobe lumo mangudo en gallu nyemey nan ko haldo cialol wakari mo Musa Sallandimo
nidi problème facture
ko indira facture certifié dudal lumo tobe pamanay fimu hune de ni wattama de no wodi be pamanay dum no hani non be nodde be pamtini to gomnati hettinano wobbe woppa be to syndicat gom wari do enda lumo dum subaka himbe gom wi'i kambe o golliditta adibe yari holloide gouverneur et DG Sokoujem to min ummake famtinode gouverneur amma o jabay dundu hegaki warbe kala fu idum hani hettinano naade dum en ni wattadu ko gonga on enda ande lumotodo fu hida murtude mabba biti gel mum nyaloma mu de yottake to be mabbi to no hani be kettinani
wadi lebbi ni ko walde konuno nati hakkune fawar jondu konna ni hono fedde weten etat islamique do led afrique yanange kanyu e boko haram hono weccho tokkugo wietebe Bakura dundu konna waddi ko faande himbe hewbe rewbe sukabe doggowi le ladde sambisa latindu kono don won worde mabbe kambe Boko Haram enda dundu konna natu leydi Niger fudu konna be nati har geskeru der region mo difagante fudu du worde ne endam ebe kisa ko to ujunaaji njoyon ko nati don latibe du konna ni hono faddama tafom on biyetedo Gerema Mustafa kamon horejo radio komadugu toyna geskeru o halani Abdullahi Mayna Bandimi no fi wono yar ko andido mudum
acikin komikin geskeru
der komin geskeru subaka alla fu no wodi gaddambe ko e mubbe dudal mabbe fuudu rewbe naybe no e sukabe famarbe ebe tawra torra sanne no wodi debbo gon der mabbe mum hirdi o wi ika rafke cora hakkilo kingo era finyandu kari woybe wobbe mabbe gadi jeccije didi do lawol wobbe du gadi balde laso kase ebe dubi sanne ebe gada himbe ujunaaje jo gada makko mi hirdi debbo goddo der mabbe o wi yan kanko illa o chukarel ko bibbe bombe be enda ado mo kase abba makko mayi tonni o dewlina fa hanne e mo wodi bibbe dido illa awi ibe be gala kaddule gasude e bannu mabbe kase ebe tawra rafinyandu deni awi ibe e ko e mabbe hunne ko yurminino
suda kalsuduma
nan ni fawar joni jende regime tilaberi to wite bankilar gallure mun kandu ele ko sakiti din enda himbe hewben dilla gure mu em batti to enda ngarna jodo en der gallure ne enda dundu konna ndu regime tilaberi biide ne na tawa sadorma harfila ko darto cellal gan alle e fahne warobe en na warde nyawuji goddi e kulan tali ko nandi e mudum docteur Zainabou Azi Numud lati kamon horejo doctoron enda de bankilare o halani bandimi Youssouf Ilawet hono sadorma macho
ya d'abord les causes majeures
ko wadde dum du feccere arandeerde enda kulal janol e rewbe ko watte no kujego noodi be nyaw landan ummanto noodi rewbe dimambe langol gol en hebata samude e ko nanni titta adol nyawbe jaara loktorore mawne kandu hoyanaame noodi cukaabe be nyaw welaabe be dum waddata to amen wobbe saaro mubbe baadum sattuno e mubbe jabata dum jawtina be dum yaarabe loktorore mawne safareji men gadanta himbe nyawtigu kan du men gala dum wakkati go tawrtebe sadornan cellal gani hore men baawa wadande dum nyawtigu gam men tawraka loktorojo majjum bolokko amé wala no golla feccer dida berdendu no limte rafi loktorobe be keccoray faadu ko nyawtigu andam bolun dum wadan tan himbe himbe jemma buri warude loktorore
laisser ici a des heures tardives
nonni farjo regime tilaberi fa hande rafi denagu ko woni e der nokkuje godon waddi ko himbe je no dilla e der gure pamara den ne kay no warno jodo nokkuje hono gallure ne enda dundu kondani hono hunno ko lati ballaga be godo ganne horebe kany e faande wallito mudun en der ballaga on wodi nyibul gol klasiji gam batte sukabe jangobe l'école yar jande mu en yeso Abdul Razak Ahmed kany wonno farjo ni horejo dilla wambe gure mu en gam warde jodad lewur tilaberi omo famin do e do sede mako Aziza Hasumi no do hedun yara
zankay igogo cewal
tukabe ben enden no donno janga tendeje ni be gadana ibe der majje ibe janga amma bayla hebake gan gomnati wi'i garuje nyibe darne tukabe ben enden burtu tendeje denne yadu yeso hebake dane an kanni woni janginobe ben enden ka enno ngoni kejore rawtani wobbe mabbe adama dillita pelle gaddani min balla gan save children walliri sanne ko watta hikka tukabe ben enden botoraki kani bolko winda na kayi rafi kayanan janginobe be enda kanni woni sadorna amin mawdo ga irdum he bandum kan waddata ko jande tukabe be enda diggata miden gidi be gadane du fa handen kambe tukabe be enda to be nyama gan dum untiran torra suka de nyama yehi lokkol hakkilo mudum darta ko e jande
zama hara gonga gunda kubi
nonne farjo ni wuro tego dasa wana to enda ni kilometre ji hon ko watto noga hakkune mudum e gallure difa don du kondan no wodi sador mar fila ko darto ndiya jarte nan dum wadi wakkati ni enda sabu yama forage goto won ko be goto tom forage o du kondan gazol on ko watti e mudum wakkati goto no daro fa himbe heppa hedde ndiyam dun sabi ni fawar jondu kondan ni ndiyan dan ti ton en kettino ni hono jowrojo hono fawar jom biete jowrojo wuro maruma tijani kany e fa hande du kondan kalodo inde rewbe fatima la be fuddu ko na gida drama landi be kali hono ni
gonga meden tawra rafidian kasen gulfu ina togo joni men gala diyan kecorda meden gidi dum waddana men balla gam bidor diyan woyru meden cioda dum buudi sappo wakkati gondu awala ba cede de enda awala diyan awala cede de joni halaka kalaim do enda ba der baade men gala diyan sede du yehi dum sodo ne banka zol on enda den dum heba diyan kasen men gala chawka idun anidu sador maji ko tawa der diyan unuda enda
kan ruwa dai muna da masaloli diya
har tondi an don sai ko Allah mi den godi chadale sanne min gollirta na e grupo nebban gazual o gollirta e mun sai dakal du gollinta mu kebol gazual dan do hunde non ko sattani mi litereji joy gazual min gatti amma dum fu hadai min gala ndiya min gadan balde didi kadenda non sai to min jey sodoide bidoru gazual du litereji laso e joy dum fu hanti sai to min chodoi kadenda waddude
babbani wallahi
awono maruma tijani jawro wuro ngo ena metengo hono fande gasa dasa noni fawar jondu kondani ele kibaruji di enda no tawa do filla ko darto hono wakati seni cedu sedi sukabe ummatore hewbe burtube e famarbe no tewtanto wodi pewol dundu kondna wadi ko be jahano kuje goddon to feewi sanne hadde ndiyele dundu en gonato enda ni le wuro tesawa nokto lati hew mabbe no yade ndiyele kano woni dum wodi farrati sanne sabu ba jonto kalten do goto mabbe mayi e ndiyan da enda yerno horejo on faabotop ndar faabe dum woni sapeur pompier mbitedo Moussa Jahadi o holliri bandi mi mbitedo Ilya Moumini no woni ngada gambatte alle dum heba laabi musalamaccu.
akwai lokaci sai ka
gani wakati fu neddo no wi'a der pete de enda faado gada gollirde amen toni wasalaka sukabe famarbe no garno nata der fete go enda faabe jardien da enda no hani sarobe sukabe enda kakkilo ga hetike ngano wodi suka jango go gado class 3 tawado bangere tudu mo yahi monati der fete go enda photo tribal e makko de derdien da enda umayi meden gatta dana yaade e sarobe sukabe e himbe tawabe der community sawa fu ba suka hana mo mada no de attawi mo der feto omoloto to riwumo hunde non ko yurmini sanne dan de gattaami yaade himbe tawabe der community sawo kaw woni be beede tittinkinaade
kiran da miki da al umma atsawata
noni sa Allah mo jabi jango woni ko tolak duro sede yaw fudde den galu nyame dun du kondani le sappo enay woni ko warto hawre e majjum malam barka akoda o holli wiide kebe cigilake fagasi nanno sigilo enda yarto wakati ko min landimo
sappo e geddi lewrudu jango mo Allah yari dum fuddiran duro go enden ni caka pelle den enda fa dum yottu duro sakitingo go enda den gada mun durwobe gon potta gante fude nokkure tatabere e nayabere de enda sakito jonke dari caka durwobe dido be enda moy woni kebo barjari mawnidi enda dundu asawe sappo e jeetati duro no wadan caka be teddirka mu en jaada fa yotto jonke he feccere dido ber sigila duro gon enda alal sappo e jeenay den kambe du enda dum wadata fottere tefude nokkure tatabere e nayabere caka ma
le dimanche
nani fawar joni hono prefecture département mo kanche kambe dum gadi hawrtere horebe gambatte alabe jewa labi ko hanta e wadama gambatte golle mabbe fondito fa wada horebe sarusi kanyo e lami be kanyo e prefect hore mudum nani ko Boubacar Mamadou Yaro lati ko secrétaire général prefecture enda o halani bandi min Sarki Saley Habu
sankaye ne muka yi ya kasance
yautinaki min gadi ki darmu min gi'i dar département o endan no wodi gollobe e gomnati watti perfect hawjo golle mu gollobe be du no pecce didi no wodi be perfect e hore mu adibe gollal no wodi du be gomnati lildi to perfect hawjo to min gi'i ko gollobe be endan deni hana dum ummi dum darino hawto golli didde mabbe hoyata komin gidi woni neddo fu wada golle mu fodde no laabi laamu leedi biiri hawta golli didde o enda dalila o waddi du fa hande min noddi hawrina de enda hande der jamanu mo cakantaraje fu gona no joddine do jonne ko e mu der mu min tawa denne neddo fu holle gollal mu e laawul gol tokkata
gamane makay kuma ko wada kasashi cikin sahunshi
en kalin hala yotere min pinna hande en kala hala hono wendu mawdu won to endan ni tabalak wona region mo tawa burdu fu mangu e beli le Niger kanyum woni kandu konna hikka o endan no yora sanne dun latake sadorma bande mi Farid Burema ye harton nan yotere ko neldi mi
buri ko watto dubi chapande tati ko Idi Abubakar no wada gollal nangol liqi der wendu tabalak no wodi wakatiji nde yoro watta
wani abinda gani
rafidian tobe hejora kanni woni sababu majju wakati feto tabalago enda wonno nokkure mudum dian e liqi no godi der maggu tamtobe buran keme jofa keme jeegom warambe gada lebbi tati di enda yuwambe Chad Nigeria fa leedi Mali hande neddo sodan are ujunaji jeeta fa sappu hebata goddum ko gassi amma denno de neddo sodi are keme nay heban ko uru ujune nay tamaki do enden de gonga rafidian da enden kanni waddan himbe sadon nan
majji
to Rabiu Muhammad kankai watana na golle deme cedu dande ndu wendu tabalaka dubi majum chapande tatini amma o wowa yide jorol wendu du iri ko hitande hikka dun
honga tabki mun
feto go enden wadan dubi chapande nay miden tawa do maggo igo wowbe bude amma hana irno hande gam bebol maggo denno foto diran dule eñi lewruna lebbi didi diyan tobeti hikkani illahi dabbone go bebi awama dane maggo amma diyan wala ko yarna
baburwa
idi rabiu e jidamu ngo yoro tamaka wadi dun woni dalila wonki tagol bakaji
da ruwa ke zaku
denno diyan no don minen awre kanni woni ko amin min dema famin chauta andaka du fu keddi barke ko min kebata do maggo de handen wonji tagol bakaji sedda sedda waddi ko feto go enden no don no so yoro gada de neddo awi handen sai ni to
kana akoi wahala gaskiya mun samu cije ne jine ganan
de gonga do tabala kana feto go enden ta de buran sappo e ko deki de denno no tawre diyan
namantir don kibari di hadise mi assalamu alaikum ba da tijawani